kuba ngothi inhliziyo zimanxeba baphila manga bayagugumba ngothi inhliziyo zimanxeba baphila manga bayagugumba ngothi inhliziyo zimanxeba baphila manga bayapretenda.
Pretend.